Money, Chat 2025,
Kendibe,
Young Bizo, Nine Pano, Nina Tupac Wamu Zambia, General Kanene, I check this out.
But the money continent, the Kwanga Chayana, but the one who sent the Ravatawa.
Plan B ni sove na kabiri. Tell us people kusho kwa tibwa. Tilibon semitima ni kwa.
Hello,
she's mine. One po big salio to my love umabu. Usoti ni kalambe ni touch and go. Mwenzo funa kalambe kwa nyumba ya makol.
Yo,
ninatenga na varika na lingi. Big shout out kumukamba Kanene.
Bale mwane kwa tine dekula dekula fye. Ela kwanga cha fye iwe.
Batabo
Uri abatiro wa fito.
Batabo
Wabika pona ringi.
Maria Coco na Raisi,
Batiawa,
Amacheras,
Batiawa.
Why is this? Game On Exclusive.